Thank you to God because of this precious moment once again that the Lord has given us. Once again, it is a blessed time to rejoice and celebrate in the Lord. Because there is nothing, there is nobody, there is nowhere where there is our strength and joy. We rejoice and celebrate because of what Christ did on the cross. And we always rest in the Lord. A preamble time, we have been doing all sorts of thinking to be good things so that we should be encouraged and pleased with the Lord. But when it is pleased that God will reveal Christ in us, is when we see that everything that seems to be good to our side was but done.
Now,
From that day up to this time, the Lord gave us a break so that we should just rest upon Him. We are the sheep that gone astray and fetched by Christ Jesus and picked up by His shoulders, so we rest in the Lord. It's the Lord who saw and who sees where we were astray and find us there and pick us by His shoulders so that we should rest in the Lord. Had it been that He left us to ourselves, we would have never come to the knowledge of this true and only singular gospel. That's why in everything we bow and praise the Lord. We have been in the book of 1 Peter chapter 1, verse 1 through
3.
And let us continue on these verses.
Verse
1, it says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to these strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.
If one would make a yambaya, would he? Petulo, two ways to Christu. Kwa osankidwa akukala arendo achibalaligo akupoto Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.
When he starts writing this epistle, he started by writing the address.
Pamene ramba kulemba Galata iyi anayamba kufotokozera umwini wa Galata.
And the address was speaking about Christ as the only true and message ready and worthy to preach.
Ndipo mwini wa Galata umagawa kwenesa Yesu Kristu munga amene alikutenga mwini wake amene kuyenera kulalikidwa.
Because it starts by saying Peter an apostle of Jesus Christ.
Chifunzeke yamba kunena kuti Petro mtumwi wa Yesu Kristu.
Which means Peter is not the subject of the letter.
Kutandauza kuti Petro uyo sindiye mwini wake wa kalata.
Is just a messenger of Jesus Christ.
Yeye ndiwangokhala chabe mtumiki wa Yesu Kristu.
He is just a vessel that has been sent by Christ Jesus.
Koma kuti yeye anakhala chabe chida chimene chinatumidwa ndi Yesu Kristu.
Again he says to the strangers scattered throughout different cities here.
Ndiponso chifanika kulankhula kuti kwa osankhidwa akukhala alendo obalalika mʼmadera osiyanasiyana.
Once again, it is going to the strangers scattered.
So mwezi kutandauza kuti kalata imene ikupitatu kwa iwo okhala amene wali okhala alendo a mʼchibalaliko.
Why scattered? We saw last time it was because of the persecution that was among them.
Chifajana ndiwana khala mchibalali wana balalika choncho monga tinaona nthaya kumbweyo ikuti izitu zinachitika chifaja uthenga wabwino.
We saw that there was persecution that makes them to run after they arrive, but when wheresoever they were running to, they were continue preaching the true and only gospel.
Ndipo tinaona kuti panali chizunzo chimene chinafika pakati pawo chimene chinapangisa kuti aliyense athawise moyo wake. Ndipo pothawisa moyo upo pamenepo mpemeneso panali kulalikira uthenga wabwino.
Here we truly understand that even if this persecution didn't hinder the gospel to go wheresoever the Lord purposes.
Apatu tiona kuzindikira bwino kuti ngakhale chisautsocho sichinakwanirise kupondereza kapena kulepheresa uthenga wabwino kumalo kumene unayenera kukafika.
It was like a bad news that was everywhere, but it was a true meaning of the gospel to be reaching those that are his.
Inali tungati ndi nkhani yokhumudwisa yomvetsa chisoni imene inali pena paliponse, koma inali njira yokhayo imene inalinso yobweresa uthenga wabwino kwa iwo amene ali ake Ambuye.
It was like people were running after their lives. They were like homeless, having nowhere to go, things became worse.
Chifukwa munthawi imeneyi pamene anthu amathawisa moyo zinthu zinalizo sizimayendera bwino amasowa ngakhale pokhala zinthu sizimayenda bwino.
And the worsening of those situations, of that situation, was the meaning of the gospel to the people.
Komandhawi yake yomweyo, mkati mwenyembe yao mseotele, inari kutu anhauzo la kufikira kwa utengo wabu nukwa anhuwaki.
It is like the house is having a small crack. For you to square that small crack, you need to create a bigger crack that will manage to sort out a small crack.
Zilingari kuri nyumba imene yatetheka. Pofuna kutseka kutetheka kapena mngalo wa nyumba imene jama funika kugumula. Pomama ngapa jakuti mkate kutseka malo angapa jama kugumula malo akulu kuti mkateke pokuika.
You can't just get rid of that small crack, but you need to create a bigger crack so that you should start from the base and get rid of that small crack.
Sizingatheke kuti basi mungomanga kamngalo kapena kutetheka kwa nyumba kumene kwachitika kumene pakuoneka pochepako. Ayi, mumafunika kuti mugumule mcholinga choti mukayambire pamazi kwake kuti mukwanise kutseka malo amene anayambikacho.
So the scribes, the Pharisees, the priests was to get rid of the disciples without knowing that whatever they are doing, they are creating a bigger crack so that they should help to get rid of that small crack in the sense of meaning, in the sense of meeting with all those that are aware there of the gospel so that they should be drawn to the dear Father.
Ndedu alembi ansembe komanso afarisi anayesa kuthira manja andikugwera pa ophunzira ngemaganizo zoenda kuti powachita zimenezi zindiye kuti akhoza kuthesa uthenga wabwino kapena kuti kutseka ngalu kwa iwo amene amaoneka ndikulalikidwa kwa uthenga wabwino osaziwa kuti popanga zimenezi akugumula kapena kupanga mngalu waukulu kwambiri umene ati akwanise kukatseka mngalu waung'ono.
So here they saying, they are saying that the people scattered in Pontus, Asia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, which means that even the Lord knows where soever the scattered people were living.
Nchifanyaje mukamaona baba muona kuti akulankhula za anthu amene anabalikira ku Ponto, ku Galatia, ku Cappadocia, ku Asia ndi ku Bithynia. Kutanthauza kuti Ambuye amadziwa aliyense wake wa iyeyo umene ali.
This foolish shows that the Lord knows those that are his.
So mwezi kutanthauza kwathunthu kuti Mulungu adziwa iwo amene ali ake.
And he will go by their way and meet with them at his time.
Ndipo iye adzawalondola ndi kukawakumana nawo mnthawi yake.
That Samaritan woman on that swirl, it was the Lord who came by her way and met with her.
Monga dun zimai ujawa kusamania ne ana kumana ne ambuyesu pachisime kuda nani ambuyesu amena na mlondola pachisime.
He came by her way and met with her.
Ne ambuyesu do amena na jita kumlondola ni kukumana nae.
He knows wheresoever we are. He met us at our place and drawn us to himself.
Yeye tu amadziwa kuti konse kumwe kuli ife ndi wazatilondola amatilondola ife kumalo kwathu ndi kuti koka kupita kwa iye.
Verse number 2. Erect according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Unto grace unto you and peace be marked right.
Pamene ndimeyaka yachiwiriwa kuti monga mwakudziwiratu kwa Mulungu Atate mchiyereso cha mzimu chochitira chimvero ndi kuwadza kwa mwanzi wa Yesu Kristu chisomo ndi mtenderezi kuchulukire eniyino.
There is again the Trinity, the God, Father, Son, and Spirit.
Abanso tiona utatu kumene ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.
Number 1, he says erect according to the foreknowledge of God the Father, meaning the Father is the one who created the world and he elected those that are his.
Choyamba kuti monga makudziwiratu kwa Mulungu Atate kusenza kuti Mulungu ndi amene amadziwa iwo amene ali ake.
And he elected them from the preamble.
Ndipo iye anawasankha iwo kuchokeratu pachiyambi.
Through the sanctification of the Spirit. And it's the Spirit who regenerates those that are his.
Akuti mchiyereso cha mzimu kutanthauza kuti ndi mzimu woyera amene amadzusa kapena kuwapatsa moyo iwo amene ali ake.
Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Christ is the ransom that makes one to be sanctified, to be saved.
Pamene popitiliza kuti chochitira chimvero ndi kuwaza kwa mwazi wa Yesu Kristu. Kutanthauza kuti Yesu Kristu ndiye chiwombolo chake cha ochimwa osankhidwa chimene chimapanga ochimwa osankhidwa kukhala oyeresa.
He was obedience unto death. He obeyed unto death.
Yenu anakhala omvera kufikira imfa.
So that the scriptures might be fulfilled that Christ is the Son of the living God.
Kuti ndu malemba akakwaniritsidwe kuti Kristu Yesuyo ndi mwana wa Mulungu wamoyo.
And sprinkling of the blood of Christ Jesus. When they said about sprinkling, they are speaking about the dying, the shedding, and the crucifixion.
Akuti ndi kuwaza kwa mwanzi wa Yesu Kristu. Akamalankhula za kuwaza, akulankhula za kufa, kukhetsa kwache kwa mwanzi, ndi kuyikidwa kwache kwa mmana.
Because if there is a sprinkling, it means one, first of all, there was death, there was killing, there was slaughtering, and there was the blood correction in one bucket or in one place, and there is a sprinkling to take the blood and sprinkle. That is the shedding of the blood, so that those that are his should be redempted, should be saved, and should be sanctified plus justified.
Chifukwa mmene akulankhula zakuwaza kwa mwazi ndiye kuti poyamba panali kugwidwa, panali kuphedwa, panali kuchedwa pakozi kumene kukuti mwazi ukesedwe, ndiye panali kutoledwa kapena kuikidwa pomozi kwa mwazi uja, kuti mwazi uja ukafike pokawazidwa ndi kuti iwo amene awazidwa mwaziwo akayeresedwe, akalungamisidwe.
So because of these three things, three points that we have seen,
number one,
the sanctification, number one, the foreknowledge of God, the Father. Number two, the sanctification of the Spirit. Number three, the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus. This three makes grace to be unto you and the peace to be
multiplied. Grace
will never be upon one if God never erect one.
Chisomo sichingafike pamuntu ngati Mulungu usandamisake muntu.
And it will never be upon one if Christ didn't die and the blood has been sprinkled.
It will
never be upon one if the Spirit didn't sanctify the man, the one.
Nibonzo sichingathe kukhala pamunhu ngati mzimu sana chite chiyeriso chapa munthu uyo.
But the combination of these three makes grace to be upon those that are his.
Umatu mgirizano wazi ntuzitatu izi. Umapanga chisomo chifikepa yu amene ali ake.
When he said grace unto you, it was only to those that run away into Pontus, Gratia, Cappadocia, Asia, as well as Bithynia, not the inheritors of these countries or villages.
Chifuwa zake pamena malamu kula zone na kudi chisomo chikale pa inu. Amalamu kula tupa yu kao, amene analyo kubala lika aja, alendo okala kuponto, kukalatia, kukapadokia, kuasia, ndi kubitunia. Osa di nzika zama dila amene wai.
We are strangers in this world.
Chifuwa ndi falendo mzigo hii.
And the gospel is preached only to the strangers living in Malawi, America, Europe, Australia, Asia, and all other districts and continents.
Ndipotu utenga wabwino ukulalikidwa kwa alendo ukala ku Malawi, ku Europe, ku Asia, ku America, ndi ma continent osiyana siyana.
But when we are thinking about the strangers in these countries, then we should know that there is other people who are the citizens of these countries. The message is going to them. And these citizens, they are these religious groups. Whereby they think that they can do anything otherwise to save lives.
Kutanthauza kuti pali betu chimene ina akhoza kuchita kuti apulumusidwe pa iyeyo.
Iwowo amaganiza kuti ndachita awo akhoza kudzipulumusa okha. They think that in their religionalism, they are citizens of the gospel, without knowing either the gospel is never gone to the citizens of the land, but to the strangers scattered there because of the situation and the time and seasons.
Nde amaona kuti unzika wawo pokhala nzika za dziko iliri akhoza kumva uthenga wabwino kapena akhoza kukhala mkanthu chopindula pa uthenga wabwino posazindikira kuti uthenga wabwino sukupita kwa nzika za dziko ili ayi komatu ukupita kwa alendo amene ndi wake osankhidwa.
Let me encourage you, brothers and sisters, that grace to be had for you because you are the remnant, who are the one erected by God and the Spirit of the Lord sanctified you after dying on the cross and the sprinkling of the blood of Jesus Christ has been done for you.
Nalilungkulimbikisele abali ndi alongo kumwe muli kuti chisomo cha Mulungu chikuchulukireni chifukwa kuti ndi mzimu wa Mulungu amene amachita kukupangani inuyo kuti mlandire chisomochi pakuti mwazi wa Khristu Yesu unakhesedwa kuti ukatsuke ndi kukuyeresa mitima yanu.
And the other sentence, another word he says, it says, grace and peace be multiplied.
Ndi pamene ndipo yake yomaliza yakulankhula zonena kuti chisomo ndi mtendelezi kuchulukireni.
Peace is to be upon you in multiplication.
Mtendereku ukhala pa inu koma wochuluka.
Which means if Christ is upon you, the peace of the Lord is with you.
Kutanthauza kuti ngati Khristu tu ali pa inuyo ndi kuti mtendere wa Mulungu ukuli nanu.
And when the peace of the Lord is upon you, the Lord multiplies upon you.
Lenga ndi mtendere wa Mulungu uli pa inu ndi kuti ambuyenso achuluka pa inu.
Because the more the peace of the Lord is upon you, the more the knowledge of Christ multiplied upon you, the more that peace is multiplied. You continue knowing more and more and became you decrease and the Lord increases.
Pamene mtendere wa Ambuye ukukhala pa inu numachuluka ndiye kuti kuzindikiranso Ambuye kapena chiziviso cha pa Ambuye chikhalanso tikuchuluka ndikuti pamene chiziviso cha pa Ambuye chikuchuluka pa inu nthawi yomweyo inu muchepa ndipo kuti Ambuye akula.
That's why we always say that I must decrease and he must increase. There is other scriptures, the Bible says, Christ says, peace I leave unto you. It's the peace not the world lives, but the true peace of the Lord.
Palitu nusu mu malemba omu, ipena pake pamene ambeso analankula zonena kuti ndikusirani mtendere koma si mtendere monga umene dziko lapansi limapereka.
And again, there is another scripture whereby says, I didn't come into this world to give peace, but fire. Which means you have peace in the Lord, but outside there is no peace to your body. Physically. You became comforted in the Lord because of the scriptures preached and the Christ revealed to us.
Umadondonzeka pamene uthenga wabwino ukupulusidwa mkati mwanu mkati mwathu ndipo Khristu akumpuluka mwa ife.
But when you started preaching the comfort that is in you, the same time the body will meet with the fire outside, because it's not the body that have peace with the Lord, but the heart.
Umaru
nawe yake ngoba mene uyamba kulalika ndi kutsombolezam 20 umene ngati mwako kuli umene ndi wangu yetaye mwetu bilako limalandira moto limakhala pa mavuto chifukwa chonena kuti sithupili limene limakhala ndi mtendo ndi Ambuye koma mtima.
Don't expect that more people will welcome or accept what you believe and what you preach. They will never accept it.
Chifadake musayembekezere kuti khamu la anthu lizaumva uthenga ndikulandira ndikukondwera nawo ayi.
We are not preaching the corrective message, but the message that divides the sheep from the goats.
Pakuti tositilalikira uthenga umenenge wosonkhanisa ayi koma uthenga umene umagawa khosa ndi mbuzi.
We preach the gospel that is the comfort to the sheep, and that is discomfort that creates enmity to the gods.
Tilalikira uthenga wabwino umene umapereka mtendere kwa zimene zili nkhosa koma nthawi yomweyo kwa uthenga umene umabweretsa chisokonezo mkati mwake mwa mbuzi.
Thank God if you are one of those God erected because you have got peace with God.
And that
peace multiplies always.
Verse number 3.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Nimeachitaba kuti wodalitsika Mulungu ndiye atati wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Iye amene monga mwa chifundo chake chachikulu anatibalanso kuchiyembekezo cha moyo mwakuuka kwa kufa kwa Yesu Kristu.
Here is speaking about the center of our worship and the center of our gospel that we are preaching.
Abantu akulankhula madziko kapena kuti chisindi chenicheni cha uthenga wabwino kumene tiulalikira.
Number one, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. When we read John chapter 17, verse number 1 says,
tikamaona mbuku la Yohane chapter 17, ndimake yoyambayo, imanena kuti,
these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee.
Zinduizi, analankhula Yesu. Ndipo mmene anakweza maso ake kumwamba, anati, Atate, yafika nthawi. Lemekezani mwana wanu, kuti mwana wanu akulemekezeni inu.
In the life of Christ Jesus when he was in this world, it is only this time when he spoke about the glorification of the Son as when the Son is glorifying the Father.
Mumwe wangu mbewa Yesu Kristu mwana nakhala mdziko lapansi, inali nthawi yokhayi, imene analankhula za kulemekezedwa kwa mwana kuti mwana asalemekeze Atate.
When he blessed and multiplies the fish and the bread, he didn't speak this.
Amene dwalali kudalisa ndi kutupisa nsoma ndi kale bajasa na lankhula kwezi.
He did all sorts of miracles, different miracles. He didn't speak this.
Muzozizwa zonse zomwe anachita sana lankhula kwezi.
But when the time of dying came to its point, is when he see the dying before him and he saw that this is what I came for. Now it's the time to glorify the Father because the Father is glorifying the Son in his death.
Koma pamene inakwana nthawi yanena kuti ali pafupi kuti apachikidwe, pamene anaonera kuti cholinga chimene anabwerera ku dziko lapansi chimenecho, ndipo nthawi iyo yakwana tsopano yonena kuti Atate alemekeze mwana, alemekeze Atate, ndikuti Atate alemekeze mwanayo ku ifa yake.
So the Son glorifies the Father when he was dying. The Father glorifying when he was raising up from the dead.
Ndetu mwanayo analemekeza Atate pamene mwanayo amafa, ndipo Atate analemekeza mwana pamene amamuusa iye kwakufa.
The time of dying, it was the time of glorifying the Son.
Nthawi yakufa inali nthawi yakulemekeza mwana.
While the time of resurrection, it was the time of glorifying the Son.
Pamene nthawi yakuuka kwa kufa inali nthawi yakulemekezwa kwa mwana.
So the Father and the Son glorifies each other.
Ndi Atate ndi mwana analemekezana wina ndi mnzake.
Which means it is the Father and the Son that shares their glory.
Kutanthauza kuti ndi pakati pa Atate ndi mwana amene amagawana ulemerero wawo.
Because if Philippians chapter 2 verse number 9 says,
Mfati namaona mbuku la Filipi 2 ndimeke ana inamanena kuti,
wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Mwachinso Mulungu anamukwezesa iye nampasa dzina limene liposamba ita onse kuti mdzina la Yesu pondo lililonse lipinde la za mwamba ndi za padziko ndi za pansi pa dziko, 11, ndi malilime onse avomereze kuti Yesu Khristu ali Ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate.
So when the Father is glorified,
tsono ndi liti limene Atate analemekezedwa.
When Christ fulfills what he came for, so the Father was glorified.
Ndipajanu pamene Ambuye Yesu anakwaniritsa zonse zimene anabwerera, motero kwa Atate analemekezedwa.
Now when the tongue and the knee bows before the Son, that time the saints glorifies God.
Ndeno pamene malilime avomereza ndi magondo apinda pamenepo, pamene oyera mtima kapena kuti ochimwasankhidwa aja amalemekeza Mulungu.
And to the honor of the Son, so he gave him the name above all names.
Ndipo kwa iye amene ndi mwini wa mwanayo amene ndi Atate akuti ana ulemu wa mwanayo anampasa dzina limene likuposa mayina onse.
Because verse number 8 of the same chapter says, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross.
Chifukwa ndime yake achisano ndi chitatuyo akuti ndipo popezedwa mmaonekedwe ngati munthu anadzichepesa yekha nakhala omvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pa mtanda.
A dying on the cross, the obedience of Christ Jesus was that the honor of the Father, and the Father honors the Son because of fulfilling what he came for. So he was given the name above all names, a knee to bow to the glory of the Father.
Ndiyetu kumvera kwa Ambuye Yesu komanso kufa kwake kwa pa mtanda ndi kumene kunali kulemekeza Atate, ndipo Atate kanalemekezedwa anampasa dzina limene likuposa mayina onse chifukwa walemekeza Atate.
That's why verse number 1 of John chapter 17 says, these words spake Jesus and he lifted up his eyes to heaven, he has to lift up the eyes because that was the time for the Father to be glorified, because the Father is glorifying the Son in the dying on the cross, in the shedding of the blood. That's why Ephesians chapter 2, verse number 1 says,
if I can book a vessel, what you pretty your Ephesians chapter 2, verse 1.
Ephesians chapter 2, verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins.
Ndipo inu anakupasani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu.
When did Christ quicken us, or when God quickened us, it was that time when he was dying on the cross and resurrected from the dead.
Kodi ndi lipi limene Christ kapena Mulungu akati anatipasa ifeyo moyo? Tiona kuti tsiku lake ndi limene Yesu anafa pa mtanda ndi kuuka kwa akufa.
Here there is three things now that we should know and see.
Ndi apanso pali zinthu zitatu zimene tiyenera kuziona ndi kudzidziwa.
Number one, Christ glorifies the Father in dying on the cross and buried.
Chinthu choyamba, Kristu analemekeza Atate mu imfa yake ndi kuyikidwa kwake m'manda.
Number two, God glorifies the Son and gave him a name above all names when he resurrected from the dead after being obedient and done what was worthy to be done.
Kachiwiri, Mulungudu anamulemekeza mwana wake pakumukisa iyeyo kwa akufa, iyeyo atamaliza ntchito yonse yokhala omvera ndi kuchita zonse zimene anayenera kuzichita kukadzikwaniritsa.
Now, after this, there was a quickening of the saints.
Ndiye tsono zitatha zonsezi, ndiye palibe kupasidwa moyo tsopano kwa oyera mtima.
They were quickened together with Christ when he was raising from the dead.
No watu anapasidwa moyo pamodzi ndi Yesu Khristu, mmene Yesu Khristu amauka kuchoka kwa akufa.
Which means we have got the life in Christ Jesus.
Tomatitandaza kuti ife tuti ndi moyo mwa Yesu Khristu.
Now when we go back to the book of 1 Peter chapter 1 verse number 3,
ndiye tikabwerera tsono mbuku lomwe tikuyangana la 1 Petro chapter 1 verse number 3.
It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus.
Ikuti wodalitsika Mulungu ndiye Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu.
Why is he blessed? Because he is the Father and the sovereignty and he is worthy of praise. Which according to his abundant mercy, the mercy of God, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Amene monga mwachifundo chachi chachikulu, chifundo cha Mulungu chimenecho anatibalanso chiyembekezo cha moyo mwakuuka kwa kufa kwa Yesu Khristu.
Now the dying of the Lord Jesus Christ, the burying, the resurrection, whatever that process was, the begotting of those that are his to himself.
Ndiye ndomeko yonse imene achitika imene ndikufa kuyikidwa m'manda ndi kuuka kwa akufa inali ndondomeko yakukabala iwo amene ali ake kuti akhalidwa.
When one wants to give birth to a child,
Kare muntu akufuna kubereka mwana kapena ngati mambere zimakhalira mdongoso la kubereka mwana mtupi.
Number one, a man is to meet with the woman. Number two, the power from the man should be transferred into the woman and should keep it until 9 months, and then she delivers. You can never say this is my son without a process that happens before the son gets
out.
The bonding of the son or the bonding of the child is a process. There is a process for one to
born.
Same to Christ, Jesus, God, and the Spirit to us to be the children of God. That was a process. We never being begotten or born into this family without a process. Why God set this process? It is because this stupid religious groups of people that think that one can be born so easily with the whatever decision and mind one have.
Ichi kunchifanya kuti pali gura anhu opusa kwambira amene ndazipembezo amene maganizo mwa amaona ngati kuti munhu akhoza kubadwa mokweka ndipo savuta pongotengera zimene munhu waganiza ndi kulingalira.
Because the religion will say when you just lay up your hand and bow and say God enter into my heart, same time you'll be a child of God. If you just follow a preacher's prayer, then you become a child of God. This is nonsense. This is awkward. And this is stupid. They speak this because their eyes are very blind to the things of God. And again, because it is God who blinded their eyes so that they shouldn't see the true and only gospel that is revealed in the scriptures. So the more the blindness is upon a preacher, the more the blindness is shared to many. But let me tell you, brothers and sisters, that we born in this family after the process that Christ fulfilled by dying on the cross and buried and resurrected, so am I born into this family. So after being born in this family, then he gave us a lively hope. And this hope is in the Lord. Because the lively hope is by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So So the abundant mercy was there because there is a process to be got, the sons, the saints, so that they should be given the lively hope that is by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Neno chifundo cha chikulu cha Mungu chikali pamene ndipo kuti chikapereke moyo kapera kuti chikabare iwo amene amene ali amwa Yesu Kristu ndi kuti adzakhale nawo chiyembekezo cha moyo kwa iye.
We are what we are because of Christ Jesus.
Ndoko ife ndimene tili chifukwa cha chimene Ambuye Yesu anatichitira.
The title of the message of today is Lively Hope by the Resurrection of Jesus Christ.
Ndiponso mutu wa uthenga wa
I know the of Christ Jesus on the cross was the giving of the lively hope by the resurrection of him. We found comfort in the Lord because of what Christ did on the cross. Lively hope by the resurrection of Jesus Christ. Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today. Heavenly Father, we thank you this time. Thank you for making it possible that we meet in the close today. Thank you for letting us understand the scriptures so that we continue bowing before you and we decrease and you continue increase. You increase upon our life in everything because you are the only one worth of praise. We thank you, we bless you, we exalt you, we magnify your name. In Jesus' day we pray. Amen.